dash with their in a system. So land that me name to the ceiling. Ski a power power, they the banister. They the banister.
Who's in the sky? Come back, come in Rudy nyumbani, mpenzi wangu, kuja kwangu.
Nikunani lango msilikari. Kama koko baby ni tamtam. Minataka kupeneza slowly.
Matuzu ni matuzu for your love for daily. Nimo chungu chungu lady. Lakini mimi ni natenda waza wave. Tugende onyanjule.
Obangu welekele komu katale. Tugule kovibala ebyo tuli. Onambu zeke yo josiba. Tugule musiba tai.
Benzi Benzi
Askari ndongo mwana mbunzo mwana no sha kabuti askari ndongo mwana mbunzo mwana no
sa somo teba gonuma no uza ba demo netaga kokwene chupa songa mele menyuma onjoke zolo swahili olwe tege tege nga sefonyo ya dance on you baby girl sa baby girl dem only wa
wendota tonalia tenalia tonyiga lusani ya kwenila kwenyela kwenabila kwenewa kwenela
baby
Benzi, 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 Tugule musiba tai
Salamu teba gunuma Nuhuza kwa demu netaga kukwene chupa Songa mele menyuma onjoke zolu swahili Olwe tege tege nga sefonyo ya dance on you Baby girl, sa baby girl
Moliwa, wendota, tonalia, tenalia Tonyiga, lusani ya kwenila Kwenyuela, kwenabila, kwenevaka, kwenvila
Mpenzi, mpenzi